femmes du Mali.
Debbo leefi na tawa ɗum wonno Sicily yambere jeɗɗe ɓerde festival Ogo Bagna e wi huncan yimɓe ɗum hoore ɓe cuɓeke o Sicily dow darde debbo e golleji muɗum lobbi go hakkillo woni e jaaliñi kewɗi noddaɗi hawrude hen e wi maɓɓe fina tawa wawa yaade caggal debbo
régisse la femme surtout pour les garçons.
Gurdam amen yahata fe caggal debbo caggal inniraɓe amen to goto fof to haaɓe ko Sicily festival o famama dow rewɓe ɗum ɗon hottaɓeɓe leydi Mali fof wiide enen gono gotum en fof e rewɓe iweten yimɓe zaman joni o ɓuuri fof ɓe galda e meɗen ɓe ne jogoroɓe ɓe runde Afrique hono yimɓele ɓe gollata gonga tawene abbadan rewɓe kay jeeba ka dongal finatawaji meɗen fay hunde fewata caggal rewɓe
repose dans une certaine mesure sur les femmes
a rewɓe cuuɗa heweli muɓɓen caggal ko o Sicily suɓa leydun ɓe mbi ɓe gaɗa e boɗe maɓɓe fo wattude koyɗe maɓɓe e ngal festival Ogo Bagna jaɗɗo bal
so gonga haale min kuyi sanne saabi soni a yii kulle ɗe biltike saabi rewɓe ardi joni woni arande amma warde e hono ngal ɗo kawrital Sicily maɓɓe o kay weeli kam sanne saabi kabar muɗum na yowi dow rewɓe nden rewɓeɓe na jeeba noon place maɓɓe na famɗi noon worɓe goni fof rewɓeɓe na hettina noon sere nden noon soni ɓe ɓattinama joni kay ne miila yo hunde moƴƴinde
en Afrique
jalleñol markaɓe woni noddaɓe ardinede e nde yambere jeɗɗo ɓerde Ogo Bagna hunde heyre nde ɓe gatti e ngal festival hikka e wadde golleji yogaji paleɗi la culture